studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hede be studio tamani de male mangal mudu fo yo saki ko modo Ousmane Diko haalanta on kabaruji gonde do di jodi mezan la presse labbe mako gani kante wonani en to boggi jande to kana ke leydi mali honorable mo G5 horabe sema kanye be plateforme be kawra e batu assemblée oni o darto gol jawdi G5 sahel kanye e warti gol deejere le mali woni ko haalaji ndogata e dow mum le milliards temedi e chapande jeddi kandi yenginede yengido golle o yo milliards chapande jeddi go tan ngoni jogadi kebal jawdi mum woni hore halaka e wi honjotobe yogade nenno leydi amerika ka kandidu hokkudu jawdi an jogi tidalaji goddi ardibe plateforme ante abana be ka jalti e golle mu en fedde de an jogi caldi golle goddi tagal ko nuyga sare ka bantina ko kawral wadi asoer jabbinde de donu jawtogol kawral aljengal la torto batu akundo horebe sema e plateforme an heddi e wonde nonno tottunde dal kasunkoobe kabar hono majjube yafinde yawara yimbe jalum en fawarde e de on region gaji sahel di woni ko halaji dogata e dow mum to di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah mawda e dosti jota mani kananke leydi mali Ibrahim Bokar Keita on baddan hande e honoro muudu G5 sahel de be nokku assemblée générale fedde oninde bangi batu odu batu hono kertaade hono jodanto batu hono gondilgol golle gubal G5 sahengal le milliards temedde ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi kanɗi waɗede ley almusaɗo muɗum yo milliards capanɗe jeɗɗi e goho tan goni keɓaadi keɓal jawdi gubal ngal du haalaji dogan du e dow ley batu oni o nenno yawdugol dabare de ere le mali natan e sembe haalaji ley batu o du keɗɗana Oumar Waygal
oɗo nokku uttama ley jeenayi lewru septembre ƴaɓɓinondu le wuddu leydi ndi sewaare golleji G5 sahel ɗi ko yata manggal paɗe uynaji joom kani tawe le hen Europe le leydi Burkina Faso Mali Mauritanie Tchad kanye Niger lami be deedo leydi le be bi dido golleji puddan le lewru warorndu katit Allahji nayridi bangal jawleere an wonti e matede le hen milliarduji temedi de chapande jeddi jeddi ndata teddi milliarduji chapande jeddi go otan keba dum e tawede fu lami be deedo leydi le bi golleji di pudda le on do wattu botu oni wonti e wadde yoga halaydi fu ngaran yo wadde do dido golleji Ibrahim Boubacar Keita kanye e yuru makko lami be le fol sa hengilbe fu ebe gikki do leydi etazinin di kanye wallobe leydi le de no kani wattirde le hen jawlele muɗum en tawede wiide gouvernement Trump jaɓinino ɗiɗo golleji fu Washington kañi e Londres wala fu ko kaali ko kani faabirade bangal jawdi oɗo botan wondi e wadde yoga e haalayɗi fu ngaran yo wadno kabaru jam e deƴƴere wori le leydi ndi kanko Ibrahim Boubacar Keita on ɗo yahannonde omo wonduno e yimɓele sema kañi e plateforme laamiɓe guuɓe murtude gonɗe le saha leydi meɗen ndi micciteɗen wiide le ko ƴaɓɓino ko walde nations unis nde ɓeɓamino anniyaji wiide ɓe gaɗan jukkoje fewde e neɗɗo fu darɗo fa sakko kaldele kawral ngal no hani tabirede
kabaru keɓal jawdi G5 sahel woni ko ardi e golle eley hokko honjotoɓe kolliti leydi amérique kande hokkude sembe jawdi ndi ana jogui caɗele goɗɗe ko wona ɗe sahel ɗe taga e wi Ibrahima Maiga hono lugotoɗo ande fanda ndenago ana tiiɗi ko États-Unis noto keɗɗana Mamadou Sama Seygo
aɗa tiiɗi jaati saabi soni kabaru kalis o biltaki fay hunde heɓata lawol nder immaɗe G5 sahel ɗe min mila wiide bangal muɗum eɓe kani wadde immadaraji kewɗi e hakkillo am ɗum woni ko ibeka wondi dawrude hewti leydi États-Unis jaɓannali oɗo kabaru o tafun yila amen kay ko oɗo batu o nafi ɓuri fof wattu joni o sembe golleji gouvernement Trump o fof dow kabaru baasi hakkunde mabɓe e leydi Corée du Nord fawi ndenno ana hani dabareji piye yalla indi wattana hakkillo kabaru batu o yalla dun indi waɗa faaba mino mila wiide aɗa tiiɗi ɗiɗo almusaɗaji ɗi keɓa lawol e kasindinano yawiri ndenno e hakkillo am dawrano dabareji yoga piyete hono ɗum waɗa e ley ko ƴaɓɓi kanankoɓe ɓe gaɗan immadaraji kewɗi bangal muɗum jeeɗowe kabaruji ɓe dun kuncananɗi hoore mino mila wiide ɗum ɓurata newade
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde bemal am Facebook na Twitter hoore plateforme ante abana ittama e jolle mumen ñande asoyere nde ley batu mawɓere jama e fedde nde ana jogui hono calɗi golle kesi golleji kesi caggal haaɓo nuygal saria ka windande heyre du be kuliti yo kawral aljengal yewte woteji ngara le labal denagu e de inare leedi meden du warta do wonno do kanko Ibrahim Kebe gonde fedde de wonko halde Juliette Kulbali kedana Umar Waygal
la plateforme de mer toujours
eti plateforme ante abana wonde yeltinde nyaloma handen o so woteji dara ngadle leedi ndi lato woteji labudi jam e deder hentele nokko o lamo wirfito nokkule do wala fu jukito golleji mudun le mali fu e mangal mudun tagal mudun kaldal e kawral alanzeri ngal hala mudun halama le hen min jeliki nyaloma hande o jotino dido golleji ngordi sabi de kaldal e kawral ngal wakande deddo deuter tonge tende ko heewi mali kobbe fu gola le hen wattu jono jowte yalla hono mali kobbe kan hokkirdo hen hakkilaji mudun hen golleji kisi jaltine
il faut vraiment revenir sur une nouvelle base
bato akondo horebe semay plateforme ana wanda go hakkilo yono yettama heedi gouvernement ka tottondiral kasunkobe kabar majube yafinde yawara yimbe e jawle mu en fawarde e de inde region ga sahel di woni ko hakkilaji e gube didi miyoto do mun e wi semano o bato wallan hono wartide de inare dumin hakkilo de do gube didi kanko ilad ag mohammed o kedjada ala sema wonka halde julet kalbeli kulbeli kedena mohammed samasek
les deux parties sont d'accord
gube didi fuf jabi wi wonti laaji kandi dawrede di ngoni kabaru yimbeele natube e juudebe yimbeele majjinabe be yimbeele be torraji kewdi ngada fewde mumbe e kanya wadde jukkoje fewde gollube dido torraji di kabaru fi yimbeele bonnade de e kanya yawar yimbeele der deje su civil en su jo en kaborde kube de kuliti dun an haani fedde huncanode hore dido ti laaji fuf ju ina yalla dawrola la hebo jonkay sifa fudode huntagul hore dido dabreji wonko fajitinaka wontobe dun e dawraka batte rafkawrol gube sinube talkurundu den siki wala den dabreji piadi bangal mudun yalla to ndaral hakkilaji nangade den lamu jakkunuji di joginte di e mudun kejabe gube de fuf ngo hen yalla gulleji mukdi nakko ballawul yalla dun solo sab mbe nan danta gulledidde
inarmi de defense et de sécurité
hono batta sappo be jitidal hakkilaji ministre ense ono cdao de jodima yontere jabbinde bamako do ministre leede de miijiga golleji jawni di kanto do faabaade hono ngonugol kalisi goto liliful leede cdao de faawarde e daddu dabareji cheminoji kebal majje keddana mum sembidu faabedo dem fam
bortina do koyde joyi le dubi noga cakkitidi projet mo ingol buudi goto le nokkule cdao wawa hemde laawul farde 2027 ko buri furhande huncande hore yo bangal kebe kanyi jagu le leede de le hala mako e fuddugol bato sappo bal ministre kumani do kebe holiti wiide immade mu yo hokkude yonki keso e himmeji mabbe bubu sise holiti wiide du o mo holi do gollidal lobbo cdo e faaba banque centrale kanyi gollirde kebe leede de yalla be yawina jo ingol buudu goto e wiiduke ande yokabe wakati joni buudu goto nafa leede furnange afrique yirwi kebe mabbe yalla bebe kinno himmeji mabbe
hono horebe fedde urgence panafricaine jetti hakkilo wadde fa leede cdo de fu ngonyide kalisi gote e wi mabbe no o projet daddado tiagal batu cakitido ministre cdo jodido bamako do o faabato no sembinde yirwere keba leede afrique de nenno kanko ismaël kone horeje fedde urgence panafricaine wonko haldidu e samba dumbia keddana mamad somasek
notre combat va dans le sens de créer une monnaie
ma daraja amadi ana pawi do nyamgol kalisi mo runde afrique hore munno yaltini hakkilo amane yusufa dawru kebe ledde men de kebe tasembe yimbele amabe dun sultirta dennom le jetta sanne be do monsieur en micintinobe leddi france ndi imadraji dimi gondidi jonun arande on do e bandu golle dennom be ngattani be hakkilo sanne on ko mon takini ledde men de ana e sagu be do tubaku be kulitan jabarande be gulde amen hakkilo tawe wona non do wuri e dulla feeti allahji di kalsi sefa yottinta ledde men de e darande be ministre en e mbawi jatude andude ti allahji di kebe ledde men de jogi kambe jati buri andude o do kabar o suni be je der batuji tabe jottinal ton no kabaru kebe leedi malindi minen min kuncina dum hore sabbe min jabata ko fi kabar mudu
on doit que la place parce que nous le pousserons à le faire
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Zengarte kabaru je region ngaji meda yimbe taton wardube motoji hono jogi be kabardu kipike e suudu dogo toro sescom tin hamma kenya ko heba nande bandi di njaadi e motoji didi nyanda asore de du wattu 10h jamma bandi di njaadi e motoji didi nokku kay ka honay do hakkon mudi han songo yo kiloji jeddi be teti kaarisi yogabe e wuro ngofu sukabe hono jokalbe du ko badato sappo yon chami e do bobi didi di du sappo jetti ko heba nande di don ka mabbe kan e juude policien horgulu an wonda fa jetton heddi be nangge sukaɓe suk onno fewde e dabare yirwere dow no gollirɗe leydi ni gondi e sotirede ni sisiri muɗum waɗi batu dow wati sisiri waɗi batu mum waɗi e dow sisiri muɗum keña kulikoroto yo professeur Souleymane Dieng waɗi donkojo batu o fa hollita koɗo suka hani darade ley yewtere ɓeɗo kadu ɗe ɗiɗo kabaruji kedde heɗata fande yewtere ma ene yesso yen tawde jamdu.